Joshua tiririka.
Kama mimi mwenye kushika mic na kuwapa Kiswahili shua rhymes kitua rhymes apasua vifua na safari hii ma MC na waombea dua nikiwa hit kwa industry likimanuva kama mvua na nyesha mahewa nikileta wako wengi lakini it's obvious I'm better
hot in here tumeshika mic Caribbean
brother kamata sister kata kiuno kwa mdundo na hundio mtindo Defiance na puta more crowds than Rainbow Alliance So aki uliza Sema ni isa meshika na kutu Roga kabisa
Mahewa Mahewa